pleasure, no beauty. Lakini what is in a woman? Otamani tikunuga anasema eti sipendi. What is in a woman? Otakare tikobiera anasema eti nitaze eka.
Sunny.